Zimai. All of the Susa Mukiesa Zimai. Mukuti Sunga Zimai. All of the Dovinga Susa Uli Mukuti Sunga Zimai. Kukawa jenda bayasi mbaka muka na ninge azimai. Kukawa jenda bayasi mbaka tiai azimai. Kweni kulimba mtima kuimbo umumu kusungira wana mpaka kuji wakule. Kweni chikanga chino azimai kwa icho mkupanga chukwa kasoli madoda.
Bekani sono banyake ni mamini stazi banyake ni manesi na madokta banyake wakumbakula mulila charo vanti wakula mulila kare charo zimai ngati
women's day
mose wazimai habi
women's day
mose wazimai
nati women's day
mose wazimai habi
ina women's day
mose wazimai habi.
Azimai, azimai wokola kulimbikira, ndipo ni mokushanja azimai, tenayo azimai. Azimai mukulisa mabenchi, kugwisa tomato na malefu imwe. Imwe azimai msima kutali kumleta tunzwe kututu mkulisa kwa ndu vikau, kwali ndu tumakala, tulichose tumnyama kwa ndu dobe, mose konzekerani azimai. Na mamweba tukumuongani, bachinyipo geni ichi cha Women's Day, kuleka yai. It's as men so konzekera, chimange ke mcheka.
Women's Day,
mose wazimai, habi.
Women's Day,
mose wazimai, habi.
Nati Women's Day,
mose wazimai, habi.
Ime Women's Day,
mose wazimai.
Twaddle! pachibata yeka Nasera nkonjera Mrs. Elias Nyanguru Na Mrs. Miriam Jima Uzuzu Mrs. Foster Tafika Lodge Mrs. Maumbo Hardware Mrs. Zataza Pambarajanja Na Mrs. Thomas Ngurube Barajanja Na mawekas yonse ya njere njere Mrs. Mbabaji Bamakina Bariji Chibunyamata Dinya wako Changuru
DJ Kamila Mkamba Tiani uko Jipo Charina leo
All the way So nice music
Mbibo Filipo Papiti Bangu Watupo.